kambi kimovea sana sana ila sugu makae alama kwanda kame kisingani ngwina wadhi ndunge shambi kimovea sana sana ila sugu makae alama kwanda kame
Tatiana, Benadi, Ramsey na Obama, Makuya, Mutomo, Ketui, Shauri Asoni, Nakajewa. Kenya police, eh? So we are Kenya. So we are Kachewa.